Press up Nelly, I'm a remix. East Africa, Nero, I'm a remix. Daddy, you're not gonna wanna sing a crystal. Yes, you're the hero. Yes, you're the hero.
Yes, kufa kwa jiri yangu na wewe. Halipigwa pimbo kwa jiri yetu wenyewe. Mimi niko na mstari kani kupe neno. Neno la Kristo ni tamu kulika sali. Yesu ni shujaa wangu kwa jiri yangu. Yeye akamwaga damu. Yeye ni muokozi wangu kila siku. Sijui we wapenda nani, yeye ni wangu. Yesu alipambana shetani kwa jiri yetu. Wakati wa matatizo yeye ni shujaa wetu. Kuwa karibu naye ni bora kuliko, bora kuliko pengine bali naye uko, uko. Yesu ni mushindi, shetani ni luzu. Pare musarabani, shetani alishindu.
Believe in his name and be free. He's the great hero, he died for us on the tree. Fumitiwa mumbirizi ebitibwa yali nabinji nabirekayo nakakunsi nakikolera nze n'okwagala kwembeere bulungi mukufa kwena wangula omubiye nasingibwa n'omulabi yene jere yakubwa mugumu naka kati nzafuga ebikane Yesu Kristo wekisa rali jani dawe naye tuyibenga bwetunyumya Yesu Kristo ye hero yajje natutasa mububi bwaffe n'obwenzi obusi n'obulimba afuna ensigo nasimba bwetwali ako netukyusa nawe jiryeko obulira obuwomi wobusuka tumutegera atwagala nnyo fenna naye abamu tetumukkiriza tunonereza na byasimbi byenfuna bitusingira neyakomawo okwawula embuzi mu ntegeera ja Bazogwene doozi lyange Omulokozi w'amawanga gonna buli nsi kwetudde Amayinja ne munyenye Bwabi waniridde Kubanga webiri tabivaawo tetulaba nabikutte Yesu ng'oli nekisa Wajja n'otufiirira Wandage kuba ettuufu ndi okugwakulembera Erinnya lyo wali wandiika mu mutima gwange munda Ekyambalo kikyo gwandekera musaayi gwe wanjiira Wajja weera gwaleeta obulamu nabukukwasa Ng'abagole nze naawe mu kkanisa baatugatta Wanfuna n'onteeka wamu n'onfuula omuggya Kati ndi wano nkwebaza ggwe ekyo kye wanfuula Tesuubira kiri twawula na kuwanze n'enfuna ggwe Kiwampa kino nkimulisa kuba wansiga mu kisaale Wajjanga kasaale n'ofumita omubbi Era ndi wano njaguliza mu ggwe kuba ggwe bukuumi